Young tune on the track.
Sako leto bam nandingeko.
Yokanina ngowa lapha likoduka ndizohlanganisa apha ugqiba nduka nifuna umisi ngowa lam dinga imali ngikwazi ndondle insapho yam ndinokholo lizobhatala itesho lam ndinombono ndawulandela ndiseyintwana ndinokholo lizofika ixesha lam bawundigcine ndingapheleli kweli rhawuti ngoba le ndoda bathilise endleleni ndiyavuma ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngentsuku zatywala nzobusi zokonwabeni ndiyazekhaya kuhlala kukuvuma ngoba le ndoda bathilise endleleni ndiyavuma ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngentsuku zatywala nzobusi zokonwabeni ndiyazekhaya kuhlala kukuvuma
ndicela undikhaphe ndivuka ndicinga uhambo Uhamba landisekhaya Sako leto bam nandingeko Benicela unkabe Tifuka nicinga uhambo Uhamba landisekhaya Sako leto bam nandingeko
Ndoya kuthi embadleni unganibizi Ndibambekile kaloku ndisahlanganisa Nimeke ekhayeni ndenza ndibe namasikizi Njengendoda esegoli kumele ndiphose amaqithiqithi Akho konwamba kwasoloko mna ndibhizi Ebrahim ugcwele intombi kuyaphithizela kubhizi Njengombono wam andibhekabheki ndiyaphambili Ndiyakhubeka maxa wambi kodwa lisezojika ivili Ngoba le ndoda bathilise endleleni ndiyavuma Ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma Sibambeleleni ngentsuku zatywala nzobusi Zokonwabeni ndiyazekhaya kuhlala kukuvuma
Ndikwazi ulinda ndibona umzala Te ndifike ekhaya Benicela undikhaphe Ndivuka ndicinga uhambo Uhambo landisekhaya